anacho sisitiza singa nafungua jicho I'm going back to school I'm going back to school nafungua jicho nasafisha macho lakini bado ninachoona ni vile vile I'm going back to school yeah I'm going back to school anacho sisitiza kama hakikisho kwenye barua pa mwisho ni kwamba I'm going back to school I'm going back to school nafungua jicho nasafisha macho lakini bado ninachoona ni vile vile I'm going back to school I'm going back to school familia ilionilea iliheshimu elimu istoshi baba na mama wote walikuwa walimu vitu pekee nilizoweka kwa fahamu ni vitabu vya kusoma na sikanda za filamu kwa majirani pengine ndipo runinga ningeona rafiki yangu mkuu wenzangu ndani ya corona ingawaje kijijini hatukuwa wakuu ningangana toka nikamaliza chuo kikuu nikajipiga koti kwa tai lakini wapi nikatafuta makazi sijui sehemu kangapi yote nilifanya na roho moja nikijua kutafuta kuishi unapoishi chini ya jua katika ile harakati ya kutembelea matajiri nikaingia siku moja kwa kampuni ya usafiri kakushangaza niliajiriwa manangu kazi bila hata kupiga jicho kwa zangu karatasi anacho sisitiza kama hakikisho kwenye barua pa mwisho ni kwamba I'm going back to school I'm going back to school nafungua jicho nasafisha macho lakini bado ninachoona ni vile vile going back to school I'm going back to school baada ya masiku huyo mdosi nikamsoma kwa kazi alionipa kumbe hakujua kusoma alitia sahihi kwa chochote nilichompa bora tu iwe ni mimi niliyempa sikuwa na hofu na huo mshahara mdogo kwani nilijua kivipi nitapata dogo dogo wafanyakazi wengine hawakujua huo upande wake kwa utiifu wake sikutaka kwao ni atamke watoto wake kwa kampuni walipewa madaraka lakini vile si wasomi wakaniona mimi kibaka mzee alivyonipenda aongeleta mikosi kwani angeliweza nifuta pekee ni mdosi nikaanza ulegevu na ngoliona jinsi nilivyosahau maofisi nikaanza vaa jeans asubuhi si saa 2 tena mbele ya saa 3 bila wasiwasi kiwa pengine nasubiriwa na watu anacho sisitiza kama hakikisho kwenye barua pa mwisho ni kwamba I'm going back to school I'm going back to school nafungua jicho nasafisha macho lakini bado ninachoona ni vile vile I'm going back to school yeah I'm going back to school ningelikosa kuja hata siku moja basi angeshikwa na wasi kazi zote zingeningoja na hii ndio iliwaudhi sana wanawe sasa badala wangesoma waliomba nilemawe hizo ni kumbukumbu nazokumbuka nani sasa mimi ni meneja Mombasa wa kampuni fulani ingawaje kumwacha yeye hakudhani hakumind bado wanipasha zake za ndani hivi sasa nasoma barua moja alionitumia analia kuwa ghafla maisha yamemgeukia mke kamfukuza na kuchukua kampuni na nisai yake iliyomteketeza kuni utamwita mshamba na alikuwa kitamba kwake ilikuwa ni euro zenye zero baada namba lakini hakika anachosisitiza mpaka mwisho anataka kurudi shule hilo nalo ni hakikisho anachosisitiza kama hakikisho kwenye barua pa mwisho ni kwamba I'm going back to school I'm going back to school nafungua jicho nasafisha macho lakini bado ninachoona ni vile vile I'm going back to school yeah I'm going back to school anacho sisitiza kama hakikisho kwenye barua pa mwisho ni kwamba I'm going back to school I'm going back to school nafungua jicho nasafisha macho lakini bado ninachoona ni vile vile I'm going back to school I'm going back to school
yeah Fuoni Music NJE Zinga we educate all fools with I'm going back to school peace